Mina ngisalu funa uthando mama Ngoba ngibona engathi ugcwele ukudlala Uthi ngithola ngcono ayi bo mana Ninamantombazane sengathi niyafana Ngoba I've been calling Kodwa efoni nangikutholi Angikusoli Pelelu impumpu uthe aliboni Empeleni uthando ngiyalisaba Oba ngihlale ngitholwa amanga Wey, bengicela umbambe ngesandla Ngithembisa usoze wangilahla Empeleni uthando ngiyalisaba Oba ngihlale ngitholwa amanga Wey, bengicela umbambe ngesandla Ngithembisa usoze wangilahla
Bengicela ungibambe ngesandla mhlambe lo munwe wakho ngawufaka nendandatho yazi ngabalula masingahlala nje sithandana sengiphenduka uhlanya ngawe ntombi ngiyasangana bese ngihlezi ngixoxela amajida ngawe wena uqala ongenza ngizizwe kanje mawubuya ntombi ngizozwa ngawe ngithinta efonini siyohlangana emlanjeni Ungaware ni better timing Ungasabi so blome pake Yazi nawe nga ifela dali Abanyo dali they not in my league
I've been calling Kodwe foni nangikutholi Angikusoli Pelelu impumpu uthe aliboni Empeleni uthando ngiyalisaba Oba ngihlale ngitholwa amanga Wey, bengicela ungibambe ngesandla Ngithembisa usoze wangilahla Empeleni uthando ngiyalisaba Oba ngihlale ngitholwa amanga Wey, bengicela ungibambe ngesandla Ngithembisa usoze wangilahla
Sam, ozala, calling bambu tingu lwami Nigelani number sandi, fazu uta wishai ngami Kinga yami ngyal sabu tani, tizo yami baipulu yazi Funu talo kutanda, ganti upizi yo Udala ngamba, rubutle bako Respect song niga yo nanjali Genza namgi boning shad Genza ngale ngboning sas Smile white, nice time Zimbonga to ice spice Show tati ngamba manga Swear to you ngyal boning sas
I've been calling Kodwa efoni nangikutholi Angikusoli Velelu impumpu uthe aliboni Empeleni uthando ngiyalisaba Ngoba ngihlale ngitholwa amanga Hey, bengicela ungibambe ngesandla Ungithembisa usoze wangilahla Empeleni uthando ngiyalisaba Oba ngihlale ngitholwa amanga Hey, bengicela ungibambe ngesandla Ungithembisa usoze wangilahla